jego ensoko tuza jitutamanyi nani misambi jitutangira jituli murucha ne tutajetiba musai kwange tulikujego ensoko tuza jitutamanyi nani misambi jitutangira jituli murucha ne tutajetiba ebimbe imbe ne bitusenkenya tutudde tuze mukulozolera obuzibu bufuka gazibu ddala banange tujja okunenya bafu bubasinga nga tunyenya ebikya nga bakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere ab'endeemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tukifuula emisango gy'ekika baana battu twandye kutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe bye balisangawo nabo baliwulira be baliteekawo ebituufu ani alibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako ka tulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola twetuddeko twesigaye ani alitetuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya fasi kusanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be basookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumbirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo okutawaŋŋaniramu b'ebika bitusuula ate ne kukawansazi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwanamu bunafu bwa mitwe tugolokoka ensi teritukwatako okufa tekweruza ndege evuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mu kyababoolana ng'ababyeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya banyinaffe bagumba mmalya agataliikaajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bacywa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula bye bitugayaza ebitono ddala ng'atajjumbidde atujja emize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatako neyasobi alyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiiruka gye tuva ateeyo ne tuneneŋŋana ab'oluganda ne tubalankana twe Nesibiri dentande ntono tuliwa tusembera nebazingako abana bamwe muri batono chinga mweje baba kula mwasha wayo muri kumanya muronda ronda mutuma tuma fuya gomsa ebintu bya musei mwabikwata mu so yabibagana nimulalambala oku kukwava noliyo mulale yafa lero okwo tulina musango ddala. Wali wabali yewonaira emitala wense yewaladdala lero simanyo babo tulibajjayo yewe tulitusa tulisoka wa osula wera kabugomanya tiwebe bakatwategerawo kiriba kiyinzise tulibajjayo obutalo lwomirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu kulwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataato basibawamu bwekiba kisenge kisekebbuka biveeyo naffe n'ebituboolanya bye tutamanyiko kale tufiira ki bwe balibulani alitubuulira nze bino bigwana bikaliddemu balala batukyayira ddala ddala ku lw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu monga ebibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu nakumanyikangako musaayi gwange nsaba twogere ddala kikyennye kituboolanya lulala Katumba sotegadi yajimpisaako kafuufa ndabye amusanga mu katale alamusandika mbwalineeka ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yabimutendese oyo saala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiri twetiba musaayi gwange ekikyomanyi bannyinaffe okubuna amalya ow'ebujwa nga yalifiiramu nga ne gye yaziikwa mbuusabuusa tekuffe kuliko eyategeerayo bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya bafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu byetwewaanyisa tuddiŋŋana bye tuteeya mabiri tuvunaanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya mpita olukiiko mbasaba nabeewala tugakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa temuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwakasambula mu nnaku zaakwe kkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'atonga otyabanga emmuli bwe kitatta oyigganga ensolo nze nja kuyisa ogutagwa obucu tugende tulo.